Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili mhlaka 28 kuSeptemba. Izolo inkantolo yomthethosisekelo inqume ukuthi kukhona ingxenye emthethweni wokubhaliswa, i-Registration of Births and Deaths Act, ephikisana nomthethosisekelo. Le nkantolo ithe, le ngxenye engavumi ukuthi ubaba womntwana abhalise ingane emnyangweni wezasekhaya uma unina wayo engekho iyacwasa futhi kumele iguqulwe. Inkantolo ithe amalungelo abantwana ayafana futhi kufanele avikelwe ngendlela efanayo ngisho ngabe kuthiwa abazali balowo mntwana abashadile. Ukubheka lolu daba kabanzi ukhona ungodi wethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Angibingelele abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlampe ake siqale sibuyele emumva kancane. Ubuthini lo mthetho futhi kwakuyini inhloso yawo?
Lo mthetho uwona olawula ukukhishwa noma ukurejista kwey'ngane la khona ingane ibisikwazi khona ukuthi ithole i-birth certificate. Ibigcina-ke lokho ukukwazi ukuthi kwenziwe umama kuphela, ubaba engakwazi ukuthi akwenze. So obekuchaza ukuthi uma ngabe nginengane bese uma wayo uthole ukuthi uyishiye kumina noma mhlawumbe useyadlula emhlabeni, mina ngisakwazi ukuthi ngihambe ngiye ka-Home Affairs ngifike ngithi hayi, yimina umzali osesele la, ngicela ningirejistele yona, ngicela ningikhiphele i-birth certificate. So biyenza ama-limitations alapho. Iphinde izoba nama-limitations kulezi zimo uzothola ukuthi, as in this case, umama uzothi cha, angisayifuni mina ingane, sengiyabonga. Abe siyasuka even naseNingizimu Afrika ahambe yohlala ngaphandle kwezwe. La ungeke usakwazi khona ukuthi umthole bese uthi kuyena hayi, akubuye uzongenzela i-birth certificate and then bese siyakwazi ukuthi siqhubeke. ABC ihamba-ke ibe nezinto ey'vimbayo ngokuhamba kwesikhathi, ngoba i-birth certificate uma ungenayo awukwazi ukukhombisa ukuthi ubugoma kanjani, awukwazi ukungena esikoleni ngokuhamba kwesikhathi, izinto ey'fana noma-grants awukwazi ukuthi uyirejistele, nakwezinye iy'ndawo ey'ningi ngokuhamba kwesikhathi uthole ukuthi usunenkinga. Nalakhona sekufanele khona uthole i-ID ke manje usumdala, still ube ne-problem ngoba leya birth certificate azange uzuyithole. So lo mthetho kade ulimitha kakhulu abantu besilisa, angeke ngize ngisho ukuthi amandla abo bebenqundekile, bebengenawo at all esekutheni bakwazi ukuthi barejiste ingane, amandla ekhona kubantu besifazane kuphela.
Ngesikhathi ushawa lo mthetho, inkantolo yayithi iqonde ukwenzani noma inhloso yawo kwakuyini?
Okay. So khumbula ukuthi ngesikhathi uqala ukuba khona, ngiyacabanga ukuthi kwakuyisikhathi la i-constitution yayingakangeni khona. Yabese ama-legislatures at the time abona ukuthi abantu abaningi kwavele kuyikona abarejista iy'ngane abantu besifazane, so asihambe sonikeza bona ilungelo ukuthi bakwazi ukuthi barejiste. I think kwakuyi-oversight nje eyenzeka, kwathi uma sengena ama-provisions omthethosisekelo, uhulumeni wethu wangamuva ngokushesha esekutheni akakwazi ukuthi amuve noma enze sure ukuthi kuyahambisana nomthethosisekelo esuke sesinawo njengamanje. Ezinye izinto lezi sike sikhale ngazo ukuthi cha, ama-department phela bokwahlale phansi bese ya-check ukuthi kungabe imithetho esinayo isahambisana yini nemigomo nemibandela yemthethosisekelo ekhona. Kukhona yini la fanele sirejiste khona, kungabi kuwukuthi njalo before abantu bakwazi ukuthi bathole inkululeko noma mhlawumbe bakwazi ukuthi ba-exercise amalungelo abo ngendlela ephelele. Kufanele ukuze kuyiwe enkantolo kuhlalwe sonke lesi sikhathi sesiyofika e-constitutional court, kuyima kube ukuthi zifana njengalezi ziyalungiseka, which are purely administrative by the way. Okuthi bangakwazi ukuthi bakwenze ukuthi yonke lento ibe inline with umthethosisekelo ukuthi usuke sesiyikhona, and then bese bayabona ukuthi amalungelo ethu avukele sisonke abantu besilisa nabesifazane kunjani.
Kula majaji ambalwa enkantolo yomthethosisekelo angavumelananga nokuguqulwa kwalesi sinqumo, athe lokhu okwenziwayo noma lo mthetho omusha ubeka impilo yomntwana engcupheni ngoba kusengaqhamuka noma ubani athi umntwana wakhe acele ukumbhalisa. Kungabe mhlampe indlela yokugada leyo ngozi umthetho uzoyibhekelela kanjani?
La bebekhala kakhulu nge-human trafficking, la bethi khona ingane mayintshontshwe esibhedlela for example, ingazange ziyithole i-birth certificate iphuma khona, kulula ukuthi kufike noma ubani athi hhayi yami, akwazi ukuthi ayirejista ayikhiphele ngaphandle kwezwe, kuwukuthi angeke uphinde ukwazi ukuthi uyithole. So ama-safeguards azoba khona ngaphakathi ize noma umnyango u-Home Affairs usazoqiniseka ukukhombisa ukuthi yiphi izinto abangayifaka izinto efana njengokuthi iDNA singayibona senzeka file ukuthi senzeka mhlambe the expense of night department of no umuntu ofuna ukuregister ama affidavits noma incwadi efungelwe eyizokwazi ukukhombisa ngempela ukuthi lo baba uyinga umzali ngempela yena masukuza kulengane izinto ezoba ama safeguards ukwenzela ukuthi singabone ukuthi exploitation noma mhlambe kunokuhlukunyezwa kwengane noma umntshontsho kwengane ngenxa lomthetho omusha osukusukona ngoba inkantolo kade ithi izama ukusiza kodwa ekuzameni kwayo ukusiza le is a potential noma low risk ekhona esingeke sakwazi ukuthi si ignore kodwa asifake ama precautions kuyona kwenzela ukuthi izinto ezifana njengalezi zingenzeki.
Nomzanzekalala njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu libo nosuku lwesi.
Siyabonga lo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.